Let me sing for you. You are my one and only. Acha nikuche. Let me talk to you. First of all, I'm sorry. Acha niimbe. Sikutegemea kama tapata kama wewe umeniokoa. Ndugu walinilemea, nisingeweza bila wewe umeniokoa. Baba daima nitakupenda, menifuta machozi ya zamani kwa baraka na neema. Baba daima nitakupenda, menifungwa vifungo vya zamani kwa baraka na neema. Nilikuwaga kipofu na sasa naona, nilikuwaga mlemavu na sasa natembea, nilikuwaga kiziwi na sasa nasikia, nilikuwaga kipofu na sasa naona. Umenipa nitawale.
You are the miracle of God.
You are, you are, you are.
You are,
you are, you are.
You are the miracle of God. Forever and ever. You are the miracle of God.
You are, you are, you are.
You are,
you are, you are.
Forever and ever.
Against my enemy, how would I without you? Lord, you defend me against my enemy, how would I without you? Everywhere you send me, I go go, I go go. I wonder who you are. Hey. Anywhere you need. Go, go, I wonder who you are. Hey, umenifanya ningale, ningale. Radio, umenifuta machozi ya kule. My father, oh,
umenifanya ningale, ningale. Radio, umenifuta machozi ya kule. My father, oh, hey, you are the miracle working God.
You are.
Forever and ever, you are the miracle walking.